weka tucheze. Amini kwamba ni sauti ya dogo Sayona Sayona. Nikiwa na mwanangu DX Moma kwenye kolabu au sio? Nakubali sana mwanangu Sawe. Nakubali sana watoto wa Rodi, watoto wa Kigrofani. Nakubali mwanangu wali kijana usio. Nisalimie Ditoyo. Ndo vile vile tunaishi, nakubali sana Dimasa. Weka tucheze. Ndo vile vile mwamba sema tena. Maisha popote, maisha popote mnacheza. Maisha popote, maisha popote tafuta. Maisha popote, maisha popote machizi. Maisha popote, maisha popote na Fido. Maisha popote, maisha popote machizi. Maisha popote, maisha popote wanangu. Maisha popote, maisha popote unacheza. Maisha popote, maisha popote masera. Na boda boda
futa usichoke.
Kigorofani
futa usichoke.
Watoto alodi
futa usichoke.
Maangamizi
futa usichoke.
Kauli moja
futa usichoke.
Na majukumu
futa usichoke.
Mama na IFM
futa usichoke.
Na boda komu
futa usichoke.
DJ Imani
futa usichoke.
DJ Timba
futa usichoke.
Akisema maisha popote, maisha popote mnacheza. Maisha popote, maisha popote tafuta. Maisha popote, maisha popote machi. Maisha popote, maisha popote jamani. Maisha popote, maisha popote masera. Maisha popote, maisha popote kina mama. Maisha popote, maisha popote jamani. Maisha popote, maisha popote nasema. Na boda boda
futa usichoke.
Makonda
futa usichoke.
Mama ntirie
futa usichoke.
Na fundi nyumba
futa usichoke.
Watu wa sokoni
futa usichoke.
Amka kijana, ukilala utalaliwa. Unapenda mama na unajuta kuzaliwa. Tena unazalau kwa mali ulizojaliwa. Unajisahau unasaliza dunia. Ulivokuwa mwanga ibada unazugia. Ushasahau kwamba huu msikisia. Naitwa Sayona kwani nani asonijua. Chagua gisho nikipa imara na kamua. Kila nikipita naona menuna nuna. Kipi kikubwa Sayona nachowachoma. Au kipaji changu kimtindo kinawauma. Na munge kuwa mungu mabaya mkeniombea. Ila ndowezekani mimbele nishasogea. Tena maji marefu Sayona naogelea. Watoto kaambali msije kunipotea mase. Maisha popote, maisha popote mnacheza. Maisha popote, maisha popote mnaluka. Maisha popote, maisha popote wanangu. Maisha popote, maisha popote tafuta. Maisha popote, maisha popote masera. Maisha popote, maisha popote majita. Na boda boda
futa msichoke.
Kigorofani
futa msichoke.
Watoto alodi
futa msichoke.
DJ Imani
futa msichoke.
Maulidi Kiti
futa msichoke.
Uwe DJ Imani
futa msichoke.
DJ Yaragai
futa msichoke.
DJ Loeblack
futa msichoke.
Maisha popote, maisha popote, maisha popote, maisha popote mnacheza. Maisha popote, maisha popote mnacheza. Maisha popote, maisha popote masera. Na boda boda
futa msichoke.
Utawala wa manyani
futa msichoke.
Na majukumu
futa msichoke.
Na kurubati
futa msichoke.
Wapetinamu
futa msichoke.
Kauli moja
futa msichoke.
Kigorofani
futa msichoke.
Watoto alodi
futa msichoke.
Akisema maisha popote, maisha popote jamani. Maisha popote, maisha popote mnaishi. Maisha popote, maisha popote jamani. Maisha popote, maisha popote masera. Maisha popote, maisha popote na Fido. Maisha popote, maisha popote na mami. Maisha popote, maisha popote jamani. Maisha popote, maisha popote. Wewe kama mwanangu DX Moma tucheze na wausio. Uwasilimishe. Hai hapa ni sauti ya Sayona. Niko na Pirate Kinywele kwenye mitambo. Aweka DX Moma tucheze nao.
Hizi nizuka toka sayari ya mbali. Na inuka toka chini ya jabali. Na wengine wanasema nitafeli. Ila namuamini Mola Jalali. Ndiyo kiongozi wa hii safari. Anajua ninaelekea wapi. Hata kama ndiyo nakula makapi. Sula safi na mioyo ya kijambazi. Ukikosa msosi tunachushiaga ndazi. Ukikosa ndazi tunachushiaga maji mazila. Tunachushiaga maji. Aya maisha utata tumeyazoea. Atulagi bata ni matembele bamia. Wetu mboga nani lakini ni za majani. Fanya fanya tuonani utajua na mana gani. Kachua, kaweka, kapitia, kachomwa. Tasnia tunafanya fanya, tunafanya tina. Ama watoto wa Faridia, weka mwamba. Watoto wa Rodi, watoto wa Kigorofani, weka she. Kila upande tena, kila upande cheza mama. Kila upande tena, kila upande cheza tena. Kila upande mama, weka Sayona.
Ato vile vile mwamba na kubali mwanangu DX Moma. Aya hapa ni sa sauti ya sayona usio weka tucheze katisema squeeze ya tulari tunafanya kazi mama squeeze ya tulari tunapiga kazi tena squeeze ya tulari tunafanya kazi mama squeeze ya tulari anapiga kazi mama squeeze ya tulari tunapiga kazi dada squeeze ya tulari tunafanya kazi basi poli poli mama poli poli tena cheza poli poli mama poli poli sijaona poli poli mama poli poli basi cheza poli poli mama poli poli basi sema imenifuka na yokota minacheza tena imenifuka na yokota nasioni noma imenifuka na yokota minacheza tena imenifuka na yokota nasioni noma weka anakubali sana watoto wa Mlimani City anakubali ndogo au sio anisalimie DJ Yami anisalimie mwanangu Maisha nakubali sana mwanangu Pilikuu au sio ai hapa ni sauti ya sayona sayona anakubali mwanangu Pilot Kinywele kwenye mitambo nipo na sawa au sio weka kicheze ninaafu baba akubali msika nitekee
well done well done well done